marba marka ka dambeysay soo taraysa saameynta abaarta ka jirta dowladdeega Soomaalida iyadoo deegaanka ay booqasho ku imaliyeen toddobaadadii la soo dhaafay madax sare oo ka tirsan hay'adaha deeq-bixiyasha ah kuwaas oo deegaanka u imanayay siday u arki lahaayeen abaarta ka jirta deegaanka Soomaalida si markaas ay gacan uga geystaan abaarta hadaba waxaa deegaanka soo gaaray madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya ambassador Sahle Warq Zawdi oo ay weheliniso ku xigeenka xogiyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Jaani Maxamed iyadoo imaatinkooda deegaankan ay ahayd siday ugu kuurageli lahaayeen xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanka hadaba waftigan ayaa waxa ay booqdeen degmada Qabri Bayax halkaas oo duleedka degmada Qabri Bayax ay kula kulmeen qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee markaas ka soo barakacay gobolada deegaanka Soomaalida haatanna ku sugan nawaaxiga degmada Qabri Bayax iyadoo ay ka wareysteen xaaladaha ay ku sugan yihiin kadibna waxa uu waftigani tagay degmada Qabri Bayax waxaana wafdigu halkaas kulan kula qaateen dadka barakacayaasha ah iyo kuwa deegaanka iyadoo ay halkaas ku dhageysteen tabashada qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah
magacayga oo ah Nimcaan Maxamed Cumar Khayr waxaan codsanaynaa biyo inayna la siiyo annaga oo ka soo qaxnay degmada Qoraxay iyo Shaygoosh annaga oo ka soo qaxnay oo xoolo wadana iyo dad iyo awlaad iyo geel iyo lo iyo ari yaanu wadanaa wixii aanu wadanay wax yarbaa ka sii wasuslaynaya waxa noogu daran waa biyo waxaa noogu daran biyo marka saddexaad biyo marka biyaha nala siiyo waxaanu ka codsanaynaa mas-uuliyiinta inaa biyo nala siiyo sida ugu dhaqso badan inaa biyo nala siiyo yaan ka codsanaynaa marka xiga inay nala siiyo waxaanu dhaxanta ka huwanno oo aanu goglanno
madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya ambassador Sahle Warq Zawdi oo kulankaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in ay soo aragtay dadka barakacayaasha ah iyo xaaladda ay ku sugan yihiin
we have seen those displaced persons a few minutes ago and we have heard from their representatives it's very important I would like first of all to thank the host community It's very important. If people have not died out of drought, it's because of your emergency assistance.
Marka hore waxaan u mahadcelinayaa dadka deegaanka ee marti geliyay dadka soo barakacay aad ayay muhiim u tahay haddii dadka ayna u dhimanin abaarta taasina waa gurmadkaad u fidiseen sida uu ii sheegay madaxweynaha deegaanka sida dhabta ah taageeradiinna waa mid ku dayasho mudan waxaan filayaa taasina waa dhaqan waana wax muhiim ah sida aan ka maqlay dowladda deegaanka Soomaalida waxay noo sheegtay in ay sameeyeen dadaallo badan oo wax lagaga qabanayo abaarta waxaana ka shaqayn doonaa sidii dadka soo barakacay dib loogu celin lahaa goobahoodii annaga oo kaashanayna hay'adaha UN-ka iyo cid walba oo arrintan ay mas-uuliyad ka saaran tahay in aan gargaarka un xoogga la saarin balse xoogga la saaro mashaariicaha horumarka waara dhankeeda waxa iyadana kulankan ka hadashay ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Jaani Maxamed waxaana hadalladeedii ka mid ahaa
Today what we have heard from the president and what we have seen is that we need to do more to save lives and to build a prosperous region a prosperous Ethiopia and for that we need partnerships the united nations cannot do it alone our visit here will put a light on the needs and then we are able to try to bring those partnerships that should bring investments
maanta waxa aan ka maqalnay madaxweynaha iyo waxa aan soo aragnay waxa loo baahan yahay in aan wax badan qabanno si aan u badbaadino nolosha bulshada isla markaana u dhisno deegaan barwaaqo ah iyo dal barwaaqo ah arintaasna waxay u baahan tahay saaxiibo qaramada midoobay kaliyeed wax ma qaban karto booqashada deegaanka waxaan xoogga saari doonaa u kuuragelida baahida jirta si aan u awoodno inaan keenno bahwadaagtanada ee dhanka maalgelinta si deegaanku u horumaro si dalku u horumaro waxay u baahan tahay maalgelin waxaan ku faraxsanahay dowladda shaqooyinka wanaagsan ee ay ka qabteen dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo wadooyinka dhankiisa madaxweynaha deegaanka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa uga warbixiyay bulshada ujeedada booqashada wafdigan ee deegaanka
inay ka warhayaan baaxadda ay dhibaatadu leedahay iyo dadaalladii la hadda bulsho iyo dowlad ahaan la sameeyey iyo meelaha isdhihiin gaalisbaa ka jira gaar ahaan in loo baahan yahay in hadda xoogga la saaro in kor loo qaado gargaarka la bixinayo laakiin gargaar keliya maaha wixii dhibaatadan hadda jirta si aynu usoo noqon qaban lahaydna in iyadana maaragtay loo baahan yahay hadda in laga gaashaanto arrimaha ugu muhiimsan ay ka hadleen dhowaana la rajaynayo inay maaragtay gargaaradii iyo sidii loo baahnaa la sameyn doono gudahaana halka laga baxayaa dhibaatada inuu yahay in xal waara laga gaaro arrimaha cimilada isbedelka cimilada oo kale oo ah ta ugu weyn ee biyo la-aanta sababaysa. Marka madaxweynaha iyo ku-xigeenka qaramada midoobay labaduba waxay iska daqanmareen in imaatinkoodu uu la xidhiiday indhaindhayn xaaladda jirta iyo in qayladhaanta guud ee deegaanku ay bixiyay ay sii xoojiyaan.
Cabdiraxmaan Gata, VOA, magaalada Jigjiga.